Hopefully Jams. Iske
Squad. Hello lawyer, ululumi. Maxaki Gunpow. Kwa funisha na lumi.
Kuntu tofu mapumo kuine wi composition. Intense koka chelo shile ni omission. Kwa butaika kisule fibi fefisa dika. Mutu pala nyana kudi badia wa itaruka.
Kwa nimi nina tenke kwa shala fio kwenda. Kakombe mwai pela tuwa isamu kukasende. Skena Gunpow jani fwetule kapemba. Makufi haba panshi na kumuru charirembo.
Tukeda tuwa likosa kuno chapa mwani.
Chapa mwani.
Yeah. Chap with me one. Tukeda tuwa likosa kuno chapa mwani.
Chapa
chap when you want.
Why is any chambody eba utwa ikala. From buto wale shika right now to abanulani. Sista bona vitwala apa lomba kusaba. Together twalikoza eh moto tatulaba. Na fumi nepa bondi mo denge sela. Ona lepo ni macha intenti kona shira trace. Mozoko tulewa chifira chadila. Na manika bapa jena bona batangala. Sabara pamba funeri kadina lola. Mutomu nikapula ema tizi ya mkola.
Batido mwana shumfu amene nyomwe mfuku koshe skena Gunpow doku kweswe vene bamushi. Ama bazi furu yengi tusakafe kwa timarushi. Umushi nshivane mpeni nga shikofu pachiverushi. Kwa rimini na tenke kwa sherefio kwenda. Genzo ni chabula nda kulivali ya batu senda. Pama ikituwa nyunye mingala tonga mudenda. Tabawa pona vimi mapala uetu venda. Pama ikicharile mwangendo shiofo tukupu keske. Mune pamite kulivali ya batu karufu yese. Ema timu gets question ukunenu keo pita atusunge pachi mperu wapatu peru.
Kuntu tofu mapumo kuine wi composition. Intense koka chelo shile ni omission. Kwa butaika kisule fibi fefisa dika. Mutu pala nyana kudi badia wa itaruka.
Kwa nimi nina tenke kwa shala fio kwenda. Kakombe mwai pela tuwa isamu kukasende. Skena Gunpow jani fwetule kapemba. Makufi haba panshi na kumuru charirembo.
Tukeza tuwa dikosa kuno chapa mwana.
Hawe kwa na mchelele
chap when you want. Chap when you want. I'm very sharp, puchi mambala, no man de watunga. Ngo munga, nga koni pako sa konde kalunga. Patwa li pompa, ota muli boba di samba. Ma advice fulu kwa ti mensh pa din samba. Nga nati, chonje she daba chit understand. Bena thinki nati eske kuya wanga stand. Kwa di chopu nefi wa shita ingire na muluamba. Ma bazinga ni bola, nde wala safya matamba. Akatende, kunumo mwishi kule tuwa nevende. Tupende, lubilo mupite tifye muvende. Baka lamba, matipeti laba ponye filamba. Ifilimba tuwa lizanda kuwa miamba tafilamba.
Ino isa kuteri tori na we miaka fuba. Nga wakutampisha limbi walaimo na kukubwa. Mimakisa kinaisa na SK Squad. Mucheiche mbano mshishi kukutistadi. Ni chamboli boys aishiwa kubushilu. Echi lenga weshi wena fielwe no ushiku. Na isa kuteri tori nga mukobe pachililo. Twali mingi lila amshua chali chesu vilo. Wonse na weshi wati young king na fialwa. Na kapondo mwapele chipuna wanya paka wa. Twa isanga David zukulu ulo ufumu. Nimfula na trespass ya kupita padia.
Kuntu tofu mapumo kuine wi composition. Intense koka chelo shile ni omission. Kwa butaika kisule fibi fefisa dika. Mutu pala nyana kudi badia wa itaruka.
Kwa nimi nina tente kwa shala fio kwenda. Kakombe mwai pela tuwa isamu kukasende. Skena Gunpow jani fwetule kapemba. Makufi haba panshi na kumuru charirembo.
Tukeza tuwa dikosa kuno chapa mwani.
Chapa mwani.
Chap when me one. Together twa dikosa kuno chapa mwani.
Chapa mwani.
Chap when me one.
Run. Hela trophy a chani. Kondo. Ghosty.
King Speed.
Super Moti.
Where chani.
Fred Ske.
Na George Martins. Na man Jeez.
Z-Man. Zuko Mas. Shaku.
Gomez.
Soldier. Smoke.
Captain South.
Zidane.
Zidane. J.R. Jiwada. Rex Patown. Lift Team. Why you end? Sissi Man. With the man.
George Carter.
TFN.
Dan Dan.
Jenny Do.
Versace.
CSN.
Aizara.
MT. Koku Lodge. Wash Favor. Smoke. West Future Son. Navazade.
El Pita. Onyx.
CowplayJams.com.